nefuna gwali musai okuganja kwenu nafuna gwali musai omuwendo gw'obulamu gwali musai omusai gwa Yesu gumala weyafiira mu nsonyi go kwagala omusayi kweyi wakwa muwendo nyo gunaza kumalawo ulibala
omusayi kwa Yesu kumala omunaza
Gamba basonyiwe nefuna okusasirwa yayogerera mu bulumi lwa kubanga njagala oh, nakuwola kitawe